Fanya wainama kisha rotate, tuwakunjishe na sura. Leo shimo limetema, meshinda beti,
shinda beti.
Tuwaonyeshe sinema wakina feti. Asajo, nejo,
like
wena dancho godo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kwa unula sotojo,
like
baby jo jo jo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kikupa jo godo, nataka kwenye pachu pachu
pachu pachu
kitandani mwendo kwachu kwachu
pachu pachu.
Nichanganye waone niwe fiatu fiatu
fiatu fiatu,
ili penzi walikome washakunaku
shakunaku.
Hey, baby samkororo kerewa naija
soko soko,
asa nomboro malewa aija
roko noko.
Mikwako shote atakila leo wa vimba, mkuchekeche kama wakila mkude simba.
Asajo,
nejo,
like
wena dancho godo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kwa unula sotojo,
like
baby jo jo jo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kikupa jo godo,
like
unula sotojo,
like
oh ya jibebebe. Asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe, oya jibebebe. Asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe.
Mozale, nipe chuzi la joku joku ninywe bakulizima. Mushe dede mutu kutuazame kwenye kisima. Fatuma we kishtobe,
mwite Aisha miundore.
Alivyo nyonde nyonde kama kobe,
ni mshindwe na miundore.
Twende kopa kabana kupumwanana kwa kugandana, ni mufate banana kwa nadana tukikandana. Baby papasa kichwa jusi kafiri, nisafishe mtaro na ulivyo jazwa nyuma fungu mbiri. Nyanyasa masaro
nejo,
wena dancho godo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kwa unula sotojo,
like
baby jo jo jo,
like
hajinkolo jinkologo,
like
kikupa jo godo,
like
unula sotojo,
like
oya jibebebe, asa jibebebe, embu jibebebe, siu jibebebe, oya jibebebe, asa jibebebe.